Yini edala ukubambezeleka komoba ukuya esigayweni? Zini izinto ezibanga lokho? Okokuqala, ukushisa indawo enkulu engeke igawuleke ngosuku olulodwa. Nanemlilo-ke le equbuka iyakubanga lokho. Okwesibili, ukushiya amabhodela ensimini. Okwesithathu, isimo sezulu esingadala ukuthi kungangeneki ensimini. Okwesine, ukungagawuli wonke umoba oshisiwe ngesikhathi. Yizo zozine izinto ezibanga ngempela ukuba kubambezeleke ukuba umoba uyiswe esigayweni. Siyakhuthaza-ke mlimi ukuba uqikelele ukuthi umoba uhambisa esigayweni ngokushesha, ikakhulukazi uma kushisa, ngenxa yokuthi namazinga okushisa aphezulu akwehlisa ngesivinini ubushukela obusuke busegoqweni lomoba.